ndo zalwa na kodwa yini banguke kahlunga nje ngithethe mbalani ngizele kubantu zalwa na kodwa yini banguke kahlunga nje ngithethe mbalani ndingenzeli kubantu ozalwa nabo dala yini bangizonde kanjena mina yebo ngiyazi lalu thando lethu luyaphumelela futhi ngiyazi ukuthi asikhonkothenile yebo ngiyazi ukuthi lalu thando lethu luyaphumelela utinyazo ukuthi asikhonkothe mile ngithethe mbalami ndonile nengiyenze kwakhwena yini bengibuke kahlunga nje kubantu ozalwa nabo yini banguke kahlunga nje ngithethe mbalami yintoni le nto yengenze kwakhwena kanti yini banguke kahlunga nje yabo ngiyazi ukuthi uthando lethu luyaphumelela dala futhi ngiyazi asikhonkothe mina